My name is
Manona Chongo.
You already know what my name is. Imbestena Queen Mentena
Shade DJ Mzenga.
Ninapatu wa serapa kuflowa na sivila pa pepi woka. Wafuno nipaya akati etelele yoshoka. Manona Chongo ngabalimo imalula ukapulumuka usaenda na meno yoshota.
Natikuku skama bafula paba sakala. Kwalifia my brothers bafula paba sakala. Ndimfumunga batichala R.I.P. nenifomo gona njala batifenshi ukawala.
Palipe class like a school gate man. Nina malayas full jazz ya AC Milan. Sivanga tena ine ava maloko player. This more boy ni zina jiri zichan.
Natiligi ya pusana ngata wate ya posega. Biti wa pusa mambala na bafana bakuseka. Nde ya viro vanenga batu sembe na madega. Mwatilati chali kwa ine teti njimbe na mzeng.
Nchenge mushe before napanga commotion. Kawele na ine ni shuzi kulila che tombstone. Jile mfumu kumayati na mukombo. Dressed in all white nene kafulu koto.
Natika meha meha nota mafayabo. Valivanga 12 I see mbomfya maparabo. Super saint Bali, what you think a spirit is fire for? Ni fruity kana mango pa beef, got this diet coke.
Pano ni pasambia pepa na zula mastering. Maloko wa watts, mafomo wini safari. Bali bestati ya baku no mashuga mami. Umvela chati shani kwa ya titi sani.
Hehe, gabambo na nafika recite. Bala babaika we light up. Peta fika hapa wa Jamaica. Hi, but not fidianga wa malaika. Going live, not ija, ya mawa like.
Ife ni rap, iti tiesa, not iti green. Seven za pakati pa usiku ngaka
zizi. Up in the middle of the night na mulala chita manga veulo dati vichita nayo mpaka na kumanda.
Sini marapa mochizungu ni slang ya kumageto. Speaking fire verses fullu ni bashima pepo. For rapa rapa stike ni ninga beche poliva. Dispoa na series vila karia isha.
Nati smooth with the flow ngata parisha. Stige ni ne mushtike poteti ne nkushtishe so. Ipala mike maiki fretush pilepo. I speak to slay echo teti mupushkile bro.
My likes ya paleti ya sasiku na maposa. Your tracks ain't going anywhere ni oboncha.
Legacy ni kumbo siya goni yao coacha. Mapato semu na mapenalty ni walk over. Kaleba ni in the bill, Manona Chongo.
Kamfana na sparking abaturi ilalisa chombo.
The way I raise dust, semu na bamu Kongo.
Come together party ya sikoro na matondo. Sichu ni yoka bafulu watameja mwenye.
If voice tukumula manje wa challenger vene. Nileta game ili rare ni kabwela na mama ya melanin. Ngamilo mozaba mela.
Sisa kusebaya ndiwe cheka pususu. Shushushu susu mfumo kutiesa mauzu. Ya ufufufuzu jiwe suzu ni nachofa kumfuni sa kugera kochuzu.
I'm original, oli japa olo OG. I'm so connected, optiki olo 4G. Ligo mumino shao yo, watani na coding. Kataba pangile koplani batane ya coding.
Manona Chongo.
My name is Mac.
Fana Kandalama.
Smake
it. DJ Mzengaman
Omojombuli
MM Beats Generation Music.